namandla, but baby you know me. Suke ngakwata, mama I know. Le magama yahlaba, but I had no choice. Phela bese ngivutha. Brace my heart to ukubona ukhala, but I don't wanna lose you. Song yathetha, whatever you do, please ukhumbule ekhaya. Akukho kunye nakho, phela ukukunikeza uthando kuphela. 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 Did you know I love you? Did you know I love you? Did you know I love you? Phela ukukunikeza uthando kuphela. Did you know I love you? Did you know I love you? Did you know I love you? Phela ukukunikeza uthando kuphela. Uthando kuphela. Abantwana abangenangqondo aphinde ngababona la ngiphula imicondo. Angeke ngiyimele shithi yeskim sakho. Ngifunela izinja zawukhisango ofune ngizokhuluma nejaji enkantolo. Kanti yini bengahlala emzini yabo? Zawuphihlisa konke namadoda abo. Umhlamini mina ngizobahlafuna mini. Ebuhleni ebubini, ebumnandini ebuhlungwini, ekukhuleni ekuphileni, size sishone egodini. Oh, baningi abofakazi kala ngifuna ukususa irasi. Sakushesha ungene endlini or else bak buyele kimi. Akukho kunye nakho phela ukukunikeza uthando kuphela. 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 Did you know I love you? Did you know I love you? Did you know I love you? Phela ukukunikeza uthando kuphela.
Did you know I love you? 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 Did